Yeah. Black Ninja. Let's go.
You are watching a master at work.
Wame kwisha finito fiasco. Nimethibitishwa mimi niko viwango ha. Mahala nilipo ndipo zilipo signal. Nikifanya ya maliwi kwa miwa kwa wani shida. Sija shiba mihada. Rati sita maliza nikianza. Basi kaa kule na po basi utaumia. Nandika kana kichu cha ziada well. That's true. Naona wakushu kwenye tele Mimi neli na manews ya kufelu kiona. Wana mute wasiwasi na huzuni. Ukiongea sana oneza kakudu bila jellison. Mikitasa kama kafu kama dunga. Dili kila miji mara magu mara chuga. Elimu ni funguo niko down. Natafuta game jao so nabaki underground baka kufa. Yeah, tu lia acha unoko we. Unadhani kila mtune kumletea shobo we. Najua hauniamini itakuwa tu mama na nthamini so who are you nyoko. Yeah, jibu sijui mwalimu. Ni foundo alinipiga ngumi mwalimu. Kila mtu aliona ni vile sivumi mwalimu. Ankurudishie tone kapa umi mwalimu. So hatu sprint kwenye marathon. Kichwa kikiuma hatu lease kuna panado. Paragraph kwenye characters zinajazwa tu maparables. Pita mbali pusi nda kukaba call. Yeah, na tuko timam iko wazi. Yeah, hakuna ubinamu kwenye kazi. Nidhamu ndani ya damu ka imamu kwenye verse takatifu. Vina vitamu kama nazi. Nilifungwa mwanzo, nikapata somo. Na ndo maana ninakaba mpaka kona. Na pe, nda goli la mkono. Na ndo maana nikipitwa ananiita Maradona. Oh God, nisamee mimi ndumila kuwili. Kama mudi kushoto mtume na kulia ni Wallard. Mimi siyo mkorofi nilichoka kusubiri ukanilipie kisasi na uko slow slow. So nikaanza kwenda rest kwenye show show. Mambo sasa yame change checki scoreboard. Jumapili sipu mziki kama wewe. Hii mistari ndo inafanya nina windwa na mapopo. Checki kwenye freezer kuna pizza. Nima rapper so precision is surgical cannibal. Nina feed our rappers kama wali wa sherehe. Na body count is multiple multiple. Kimi stali I'm so tall. Nikisimama na nifikia kwenye torso. So international kama core, I'm so local. Japo sometimes nenda Chicago to Togo. Leveled up so golo so malogo. Bati mbaya hawezi kuboro hata robo. Kunywa kandoro lini kucheza shirondo. Skiza dogo domo hawezi kuwa role model. Natema joto utadhani nimelamba moto. Focus kwenye ganji sidati na kanga moko. Yeah, niko chimbo na kanga nondo. Levo taribo na sio hizo ikanga rombo. Na vedondosha nyingi wananza nyongo. Hautawai kuona hibiki nafanya boko. Nikisanga nikifunga msongo. Natuza msingi hata nyeke najua hichata nyoko. Unaninyaka au nikiburi ya manyodo. Liza vizuri hapa wazuri waliacha modo. Umekoma msuri kizubani kaburi. Mimashuri kwetu mbaka ndumbuli kwa mfala nyombo. Yeah, natoka nyanda za juu ini so cold. Attitude kubwa so I'm cool with it. Makufu mawushu and I'm too good. Rocking with the African voodoo na Fujini. Rule is back, engo sana. Huku tunaoneshana levels baba. Hiye nyewe ndogo nimeifanya gentle sana. Dente na data kuona mpaka mental kafu. You know I don't really care about the hooks right. And this is how perfections look like. Do me wrong, sina story. Tutasomana da kugeuza keep away na magoli mtaonana. Baadhi ya walio jela ni mabro man. Wengine kamali, wengine ni mapombe. Mtaona topea kwenye cocaine. So nadhani ndaza tuzo au kutokea kwenye top 10. Nigga please, nisherekee mtaani hali mbaya. Ni wakati kwacha masiara kustart fire. Watu wanaumwa na mistari dawa. Nime confirm my life purpose is much higher. Chenchi zina nifata stegi chambi. Nime sumbukia ubora so cheki kazi. I'm so pure hata shetani haweki kambi. Biza sana mpaka na sao sitendi dhambi. My whole life is a movie kama Loki. Nitafika mwisho bila wewe nigga watch me. Digging graves for all these corpse lofa. Versus all stray you can't top see. Sanani mbino kutubo bongo binadamu. Kwasilisha wadhimu iliopo kwenye ufahamu. Fahamu ukichau genius na umafia. Vina fanana ni kama meme na archetype. Hawa nilewi kama scouser. Well about that. Iwe lota umungula. Niko nondo kwenye mulo naeza sema mini. bank au accountant. Last time I check him in, msafi kwenye stanza, msafi kwenye kichwa, msafi kwenye wallet. Usiseme kwamba naanza kunata, nikibaki under kiwanda ki deserve he talent. Wanabadilisha factors, wanazuga kwamba unaenda na wakati, wanajenga makabati, wanadhalilisha culture, mana bio lipita, nipo kuikamilisha chapter. The story of the underdog Leicester. Ligomani kwenye leja, look man, he language ni ama layman, skill so carry na longevity is LeBron. Nashangaa wanapima hii bump power, jui kwamba liandikwa hitima mini master, liwekwa safina kukoa hatima ya marapa, jenga jina ila wezi kwa unavina ka disaster.
I mean you can do it all, when this how and the why, or when the why starts to grow, the how gets simple.